More amazing jams. ZambianJams.com.
A daddy. Yeah.
See, me have a question for you.
Zifunse ni bandani banzako yue. Niwangati banka lako vitu vika kufuta yue. Siwa kukonda iwe kumbuka mano ni mafupa tume kufumu iyo siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tume kufumu ni bangati banza tu bangati tandize genuinely. Yangati manamba, yanga yankipe kusalila kabili. Iwangati, yewanga kutandize kosa peleka pa social media. Most of our friends ni my cloud chasers, oh yeah. Wahuza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langani siso seko yako. Waka panga miti ni wakamba paliweo. Iwandani wanzako yue. Iwangati banka lako vitu vika kufuta yue. Oh, iwe siwa kukonda. Mafupa tume kufumu iyo siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tume kufumu.
Watch out them clap for you when you get a little success. Them put up a show and say them happy for you. Deep down them face kakuna na chintu chapino paka chabechi nkale chak. Nika sopwanje yako na tupiria kwa wishing asembe yenze yake. Wahuza mzako problem yako. Mazo chipanda chonsi chikamba paliweo. Langani siso seko yako. Waka panga miti ni wakamba paliwe. Sifuse ni bandani wanzako yue. Iwangati banga lako vitu vika kufuta yue. Oh, iyo siwa kukonda. Iwe, kumbuka mano ni mafupa. Iyo siwa kukonda. Kumbuka mano ni mafupa.
ZambianJams.com.